wakkati jotta mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde aljumare jeegom lewru mehiyo e meɗo e mayru jam sappo e jeɗɗi yamda ƴaɓɓirima sillimaji capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako. Oɗo wattu goto woodi ñoro mango sakiraɓon compétitivité fedde CNTD wattu juno ɓe ɓami anniye kesso ko nayiri banggal ƴewtade honno cuuɗi gollirɗe suro foro baji ɗi goori leyleydi meɗen ndi. Oɗo projet de loi kesso ɓe ɓami ɗum wattu joni ko nayiri banggal huncande golloɓe cuuɗi sara wusiji ɗi hoore. Kanko lamiɗo fedde o ni no noddirta Antonio Guterres o wihi imadaraji kesi garan waɗede no golleji ministre ɗi goori leyleydi Mali ndi faa ƴewta yallanaɓe kani fewtirde e guɓe ɗe ɓe noddirta terroriste en. Nokku noddirta ɗo yam foyla yimɓele wonɓe le denno noddirton bunun ko bugu kañe fan jotto yoɗa gana bugu wiyama tiɗallaji mawɗiɓe jogui ko nayri banggal ndiyam woɓɓe antoon mbala an domi to robin ngaji o garan famtarde ɗum e journal ngal. Ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo kikiɗandiɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygal joɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Fili Dembele kankon to ɓoggui jamɗe to fedde noddirta conseil national de transition wattu joni ɓe ɓami toon anniyaji kesi le ko ƴaɓɓi ko ɗum woni alkamisare keñen le ɗiɗo anniyaji kesi ɓe ƴewtoto yalla hono kabaru gollirɗe laamu o wori leyleydi meɗen ndi hono wori Ousmane Niali Boudi.
Ko waylita ɗum ana fawi dow article L35 sariya golle ko ɓeyda hen wallitama ley nde dabere ɗum waɗɗan fa ɓeyde wattumo golle joomum darna hakkille bikiyegon sini tawi ɗum saabe ara ficcellal hono kabaru ñaw COVID-19 o nde tumber arandere muɗum hakke mo joomum tawete golle muɗum darnama wawa ƴaɓɓaden lebbi tati caggal ɗi lebbi tati jokkintingol joomum golle ana fawi dow ɓamɗo ɗum golle e wimini sirkuminiɗo golle o hakkille o projet ɓamde sariya muɗum waɗan fa golloɓe bangal neɗɗaku paabo joomum ɗum waɗan du fa joomum heɓa deƴƴere bangal golle laato sababu du yalla ɓamoɓe golle ana mbawa heddorade gollonowo ɗum. Yimɓe CNT temedere e jeɗɗon woni mbutuɓe ka sariya caggal ɗum sariyaji kewɗi goɗɗi woni mbotaɗe ley CNT leyɗin ana hen sariya pawiɗo dow fonctionnaire en police national pawiɗo dow ƴiƴam neɗɗo e ƴiwdi muɗum na du sariya institut national de santé publique kañum du yimɓe CNT ɓe mboti ɗum.
Wattu joni o yimɓele wonɓe le fedde nde noddirta INTM nde kay kolliti metti muɗum en wiide so ɓami fa neɗɗo yoppama golle hono ko hokkatake golleji na jokkitagol wattake fewde e joomum wala fo ko fabirte keɗɗemo kanko noddirta Issa Bengali o yo kankone secrétaire administrative le fedde INTM nde komo sifi dow hen.
Sariya ɓamaɗo to fedde sentene ko dotata kabaru gollal ga miɗe miili witigon ɗum talkuru yo saabe ñaw coronavirus o hewɗo leydi meɗen nde ɗi duuɓi sabdina o ñaw natiken saabe hewde torraje hewɗi dow gollidiraje darne hoore muɗum fayottade gollidiraɗe gouvernement o wakkati ne o ñaw naati leydi ni gollidiraje ko heewi darne hoore muɗum fayottade ɗe gouvernement ne yoppiti golle mumen ko yatano hono lebbi tati taɓe golle hokkaka fe hunde ga hollitama fe goto handa e ittede gollal muɗum hono lebbi tati yaade fa lebbi jeegom tawa hokkaka joɓiɗima hokkaka hunde fofu natto saabe faabade ɗum wakkati ne o ñaw satti darnugon ɗi golleji natin saabe jaati bonnude golle yimɓe ko heewi ɓe nondaka kasin wari fuɗɗiti golle mum en ga hollitama homo e meɓɓe fo ana handi e joɓare noon ma paabede to gouvernement o ma nokkuyto ɓe golle tan ɗum saabi hannde son laamu o hana wadde imma daraji mawɗi yalla tinno faaɓoɓe yimɓe e golle mum en boni saabe o ñaw.
Ɗiɗo kabaruji fana mba heɓede dow beme amme ande to ɗon dow page Facebook kañe compte Twitter sijo tamani hollitindiwide wattu joni ko nayiri banggal ndenago fa hande ko dartete ko ka heɓaka le leydi meɗen ndi ɓamde ley laamu ñafinke fa jottuɗa le laamu koro kañe laamu bankasi e laamu yooro kañe le laamu ansongo fo guɓe kewɗe kañe gonde golloton ko jiiɗi wattu joni caggal muɗum wakkati fo jamare wonde to nde jawlele muɗum tetete gandete ko jiiɗa jamare wonde to nde waɗi noddago fewde e laamu tinno faabo ɗeɗo nokkule no ndenago hani wartirde toon hono wori Ousmane Niali Boudi.
Mangal paɗe leydi Mali juhi ñennen alkamsare joyi lewru me yimɓe ɗiɗon e looniɓe hiiteɓe ana wonde wadde no bumoŋaji ɗe nokkuɗe ɗe hakkunde jenne ka e sewaɗe ɓe holliti wi looniɓe hiiteɓe goto muɗum warama cagana ɓe pellodirna deɗɗiɗi ɓo makko tetikin o heɓaka nde laamu tumbudu nde guen antitirtende saraféri kay e ñafuge kilogaji capantati e joyyi hollitama yimɓe looniɓe hiiteɓe ana torri to sanna yimɓe ndi guendi kibaruji ɗo holliti winni guendi ana piila to yimɓe looniɓe hiiteɓen ɓeɗo wonde e laɓde hoore sogaɓe jogolɓen fiideɓe e sinde sowona rewɓe ɓen watta kadule ɓalleje suuro ɓeɗe wonde e hewtine rewɓe ndu torraji mawɗi ko heewi e yimɓe ni genni hannden witti yettunikkum en holitama du mi hono o kabaru goto ana wonde e waɗede gendi altirtani sa le commune dow jiga le cercle yuwaru to yimɓe lonɓe hiite ɓe suka fo hefɗo hoore mumen yimɓe lonɓe hiite ɓe naggan ɗum laɓa ɗum tilay ɓene sine e rewɓe fo e damuɗum tinno ɓorno kadle ɓaleje suura hoore mumen le o wakkati goto hannde nde laamu mutti yimɓe lonɓe hiite ɓe duppi leyde yontere direction suudi l' école gendi antitirtani omo le laamu koro le laamu gaw on holitama wi yimɓe taton yehoɓe gendi antitirtani tin hamma hippama to yimɓe lonɓe hiite ɓen ɓe sumi yimɓe ɗiɗon e ɓen yimɓe naggaɓe ɓe naɓi koɓe jogi fuu
on keeɓi famuyo ɗum sita sidi be noon hollitidiwide fedde ɗum woni nde kanko laamiɗo nde ɗo fedde mo noddirta Antonio Guterres wattu joni o wiile ko warta kono golleji ministmaji ana kaani waylitede ɓe paabo leydi Mali ni sowona ɗum ine wawi yolade hono tiɗalaji ɗin goodi ɓe gaddan guɓal kanngal fewtude guɓe ɗe ɓe noddir terroriste en ɗe ɗeɗo guɓe ɓeɓe mbi so waddama tawete le rumde afrique nde ɓe iwrata fa keɓen famtare fa Ousmane Ali Bouly
secrétaire général ONU Antonio Guterres notekeno landi nantinoɓe kabaruji dental leydi adnaru dow heɗintingol laamu minisma hollitiwide sini minisma wala ɗo ɗum ana wawi latade sababu fa leydi ndi naata e juuɗe Guterres hollitiwide kañum kay wiyata laamu mabɓe darne saabi kutteji muɗum ana mbawi mawnude ka noon noɓe gori hannde ndi ana wawi honoɓe gan daraniɓe fa jaam heɓe ɓe daraniɓe tan sakkade baasi e haɓugol terrorisme hollitiwide o sembe laato sembe afrique e guɓal union africaine dow fa bamuyo conseil de sécurité dow tumbande muɗum jeɗɗo ɓerde e wajibi ittugol jawdi hollitinde wiide tumbande jeɗɗo ɓerde sarti nations unis waɗan fa manggal pat en noto sini wonko fondi warde ko wawi latade sababu rafi jaam micintinde wiide batu conseil de sécurité ana hani wadde ley lewru juin waroru ndu dow heɗindiggol laamu minisma garɓe ley leydi men ndi illa hitande 2013 warduɓe e soldatsi en ko yaata ujunaji sappo e taton e ujunaji policier kañe civil en ɓe gollidata
wattu joni en jaran fa nokku noddirte ɗo yiyam fo ila tiɗallaji ko ndiyam ɗum wonde matede leydende noddirte toon gana bugu kañum fa jettuɗa toon bonon ko bugu noon ɓe kollitiri wiide yimɓe wonɓe toon ɓe mbi ila suma zeppe yetti ley gendi ndi ɓe keeɓi toon tiɗallaji kono ayiri banggal ndiyam Ousmane Ali Bouly
illa 4 bete wonno ko rewɓe yogaɓe ɓe deyandeji bunon ko bugu e gana bugu immoto yaade naɓa siyoji muɓɓen e bidoji muɓɓen dande robina watti yogoɓe doman fa 23h jamma kasen de ɓe keɓa ndiyan keɗenne koɓe kollita e metti yonki mabɓe
mbeɗe tampa sanne fanden ami heɓide diyam mi woni yimɓe ƴoɓe fa gendi gana bugu dalanda saabe diyam samoji ɓamde bete fa yettade hakkude jamman yogaɓe an dari ana noggi heɓude diyam e rewɓen samoji so wala fa piira soɓe heɓa jaam
comité goto daranino kabaru ndiyam farde somagepo warde ley gendi ndi jamare nde hollitiwide heɓude ndiyam hannde en ley ɗi deyandeji laatake jawdi ila société ɓanti dabere haybugol ndiyam
o depuisomene mira noon wargon e somagepo naata toon saabe suddude amen ga geddi somagepo wari e ɓami sariyaji goɗɗi mais wala diyam kasen feewi o rebina ana wawi waɗe lebbi jeegon ana taɗi a heɓata jaam gas ari fa lewru waati hokkete facture
min gaɗi e bawɗo amen fo yallah horoɓe somagepo ana daña kombi dow kabaru muɗum ka wala fuu koɓe jaɓɓi wiide ñandenoga enayi lewru mata ƴaɓɓino ndu kuma ndaw yam fulila jodde keno batu e kanankoɓe gendi ndi ley nde jonde wonkoɓe ndewri dow muɗum yallah jomɓen satongaji yogaji ana kokka himɓe gendi ndi ndiyam fadde o tiɗal heɓenede jogla ɗum wonno ko juliette kulbali heɓen studio tamani ƴiwde yam fulila
bamako ɗo fedde seppi nde wiyama kenñen ɓe jiide yogo journaliste en ley gallure bamako nde wattu joni ɓe kaali hono kayitaji sappo jeɗɗi ko wondi e wiɗitede ley suudundoɓe noddirta cpi micciteɗen wiide ley talki kanko noddirta Alhassane Agga Mouhammed goto e jeenaɗo fedde nde ɓe noddirta akmi nde ana wondi e sarede ley nokku noddirta cpi Ousmane Ali Bouly
o batu fanda muɗum yo hollitinde journaliste en laamu cpi no gollirata eɓe nanggata imma darama ko goɗɗo yo hollitinde nantinoɓe kabaruji golleji ɗi ndu suudu saria wondi wadde joni margot tedesco hoorejo nantinoɓe kabaruji bureau cpi mali
journaliste ana jogui darorga manggal leyiɗa saabu dena homo fof ana haaja nande kibaru laamu mi wonga hannde beeɗe yallah mi jaabo lamdi fof ɓe watta waɗa amen caggal muɗum journalisme ana hani faabirede kaaki lobbi ko faabtoɓe le gollal meɓɓe ga
pour permettre de faire leur travail
ko fuɗɗi illa lewru juillet hitande 2020 Alhassane Agga Mouhammed kañum tan woni malinke goto gonduɗo sarede joni ley cpi fewdi e ka saria kanko fuɗɗitinde altinere jeena lewru me ndu hawruɓe henɓe kolliti wiide ana birti sanne Boukary Daw directeur publication journal les républicains
mi wari ni ko entretien ɗo école de la CPI hannde beete yalla mi heɓa kibaruji ma CPI gollirtano bawɗe meɓɓe le taƴgon sériyaji mi heɓi andal magga sanna leygal koftal sabdina neɗɗo fo wiɗo wawa so yette journaliste sabdina kamɓe golle meɓe woni yiɗumen kibaruji
illa ndu suudu sariya joyina le hitande 2002 malinkoɓe ɗiɗon tan woni caraɓe le CPI yoɗum Ahmed Alfaki uddara kaso duuɓi jeenayyi kañe Alhassane mo sariya muɗum wondi waɗede joni
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sikiraɓeje yelo ɗine le région ngaji meɗen ndi en garda nokku noddirteɗo masine ɓe mbi remoɓe wonɓe toro kañe fa yetto yo wottanaɓe gonɓe nokku noddirteɗo monipe bogo kañe kukkiriyano gondi e jangguinede toon kono awi banggal no kani hayburde ko jeeyi le oɗo nokku lanniɓe oɗo goloyo fedde noddirteto apros le oɗo nokku boto waɗato balɗe tati gardan fa nokku noddirteɗo kuccala wiyama Imma Dradiane gondi e waɗede le heno ɓe moƴƴintini ko yata hectare ngaji le commune nokku noddirteɗo toon tussoni hectare ngaji ɗo demal hani wadde noon holitira wiide ko watta le hen ana yaafa e million sappo e tati CFA yo fedde neɓe noddirte conseil de cercle leydi laamu kuccala woɗɗiɗo Imma Dradiane fa paabo hono rewɓele wonɓe toonɓe kono ayiri banggal golleji muɗum hen sikiraɓe o kattin kikiɗa hande dow kabaruji meɗen ɗi min jouti on sane heɗade heƴƴo jaame ɗiɗo kabaruji fo so ngabbi dow beme amme hande toɗo mbawi heɓdide so gaɗi www.studio.org no noddi oɗo numéro viyamo maire maire 37321 fande fan jeefe no ko nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam yewtere meɗen nde waran yo wadde dow ñalawma keeƴanaɗo ɗum won kamɓe yimɓele jibinoɓe paabotoɓe rewɓe fa jibina ɓe noon ɓe kollitiri o wiide ɗum won noddirteɓe sage femme en ɓe sisil moɓe cuuɓi hitande hikkande le adunaru ndu fo duuɓi temedere caggal ko ɗiɗo golleji ɓangi golleji mabɓe ɗi ana mawni sanne fo fota honno ɓe paabirto rewɓele ɓe no kani jibinirde e cuuɗi doctoroji ɗi ɗum e tawde fo yoga rewɓele jibinoɓe jottotoɓe toon ɓe kay kolliti metti muɗeno doctoroɓe rewɓe woɓɓe gori saabi de ɓe kollitiri sa ƴeewi nangguirtaɓe no ŋeñiri fewi fa keɓa famtade gaare keɗe ko min e hooram pewnanmi on dow hen
toutes les femmes du Mali
rewɓe le jibinoɓe darɗe mabɓe ana mawni sanne le cuuɗi école jibinirɗi noon kanko noddirteɗo madame Yalkuye Awa Guindo o hollitiri wiide laamiɗo rewɓe le jibinoɓe le leydi Mali ndi darde amen arande yo hokkude hakkillaji lobbi min kokka rewɓele ɓe birki lobbi ɓe paama no golleji mabɓe ɗi do wori saabi de debbo jibinowo kañum woni yeeso banggal cellal e yirwere dow jibingol ɓeɗo rewɓele garoɓe jibinde kolliti wiide ana belti le golleji ɗi sanne ina fuɗɗi mi heɓa e tiɗalla eɓe gaɗa golleji mabɓe ɗi fa feewa min joni woni cile nayyi miɗe jibina le suudu dogotororu ndu wala futtiɗalla ko keɓɗumin yo ɗum hakkudeama mine rewɓe noon wakkatiji woɓɓe an toon beltatako wakkatiji woɓɓe mabɓe an toon dukan yalla ne cakkitoo fa
keɓa
wona noon ɗum wori banggal kanko noddirteɗo Fatoumata Camara oɗo debbo cowiɗo o weltaki wakkatiji no golleji rewɓele ɓe wori min kawriti e makko e suudu dogotororu iɗum metta kan sanne somi yeehi debbo wari jibinde jibinowo o ana duka dow hoore muɗum welta kam fe e
seeɗa
kanko laamiɗo fedde rewɓele jibinoɓe le leydi meɗen ndi madame Yalkuye Awa Guindo o wiwamo faminno oɗo golle wori jaati ɗum waɗi soɓe gaɗi oɗo ñalawma keeƴanaɗo rewɓele jibinoɓe le adunaru ndu fo ko woni golle amen yo softude yonkiji yonki suka kañe e yonki inniraɗo ɗum ne miɗen kani gollude golleji amen ɗi fa feewa ñalawma hannde o golleji woni ko wala ɗum waɗi so rewɓele hewɓe annayiri banggal oɗo golle wakkati furdu a yiyan cuuɗi école ɗiyan utte ɗo mbiyata ɓe jangguinta dogotoroɓe rewɓe yeru ɓeɗo goto muɗum so hawrti e debbo goto garɗo jibinde tan bonnay inde heddiɓe fof ɗum e tawede fou o wi fedde makko nde ana wondi e jokkitade Imma Dradji fa ɓe kokka rewɓele jibinoɓe hakkillaji lobbi ɓe gollide cuuɗi dogotoroje ɗe dow